Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika tubahikaze makuru yacu yo mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru tuyahere ku ruzinduko rwa President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Angola ejo bundi kuwa kabiri. Ni urwa mbere na mbere mu mateka rw'umukuru wa Amerika muri iki gihugu. Ruzibanda cyane ku mushinga munini wa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito, uzajya unyuramo ibicuruzwa birimo ahanini amabuye y'agaciro biva muri Zambia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya mu mahanga biciye ku cyambu cya Lobito cya Angola. Ruzashimangira kandi ko demokarasi n'ituze ari ngombwa ku iterambere rirambye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell, muragezwaho na Timistocle Mutijima.
Perezida wa Angola ni umuntu ukomeye kuri uyu mugabane, ukoresha umwanya we nk'umutegetsi w'igihugu cyiza ku mwanya wa kabiri mu bikungahaye kuri peteroli ku mugabane, akanagukoresha mu kubaka ijabo no gukora ibishoboka ngo akemure amakimbirane yo mu karere. Ubu Perezida Joao Lourenço arahika z'inshuti nkikomeye yakira Perezida Joe Biden ku nshuro ya mbere umuperezida wa Amerika agendereye Angola. Perezida Biden azakoresha uruzinduko rwe mu kugaruka ku mushinga ukomeye w'iterambere watewe inkunga na Amerika. Uwo ni umuhanda wa gari ya moshi wa Lobito ufite ibirometero 1,300. Uyu huzi igice cyo rwagati muri Afurika gikungahaye ku mabuye y'agaciro n'icyambu cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Amerika ivuga ko yakusanyije hamwe miliyari zirenga 3 z'amadolari, harimo amafaranga y'abikorera n'aya leta mu ishoramari ryayo muri uyu mushinga. Perezidansi ya Amerika ivuga ko umubano w'ibihugu byombi urimo kubamo impinduka nyayo kuko birimo kugenda biba abafatanya bikorwa ba hafi. Karine Jean-Pierre ni umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika.
Bifatanije Amerika na Angola birakora ibishoboka byose mu gukemura ibibazo byinshi by'ingutu, kuva ku kugabanya icyuho kiri mu bikorwa remezo muri Afurika ndetse no kongera amahirwe mu by'ubukungu n'iterambere rirambye mu karere, kugeza ku kwagura ubufatanye mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi n'ibindi.
Bamwe mu basesenguzi bavuga ko umuhigo Biden yari yihaye mu 2022 wo gusura Afurika uje imita gihe. Biden yateganyaga gusura Angola mu kwezi gushize kwa 10, ariko inkubi y'umuyaga ya Milton ituma bisubika. Cameron Hudson ni umushakashatsi mukuru muri programu ishinzwe Afurika mu kigo cyibanda ku bushakashatsi mu by'umutekano n'imibanire y'ibihugu. Aganira n'Ijwi rya Amerika yagize ati: "Ntekereza ko kuza nk'ubu bimeze ku musozo w'ubutegetsi bwe nta kinini nibwira ko mu by'ukuri yakwishimira mu bijyanye n'uruhare rwe muri Afurika. Ku bw'ibyo nkatekereza ko urugendo nta gisobanuro kinini ruzagira." Ba Perezida Lourenço na Biden ntibemeranya kuri byose. Mu gihe Biden ashyigikiye Israel ashimitse, Angola yaho ihagaze ihahuje ahanini na byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubwo Perezida Lourenço yavugaga ku kibazo cya Israeli na Palestina, yagize ati: "Israeli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda ubuzima bw'abaturage bayo, ariko ubwo burenganzira burareba n'abanyapalestina bamaze ibinyacumi by'imyaka babo mu turere twigaruriwe nayo, ibintu bitemewe. Ariko ikintu kimwe bo n'Ubushinwa bemeranyaho ni uko Afurika ikeneye iterambere byihutirwa. Ubushinwa bwamaze guhamya ibyimbo kuri uyu mugabane hamwe n'imishinga migari irambye y'ikigo Belt and Road Initiative cyabwo." Umuyobozi ushinzwe iterambere mu Bushinwa agaruka ku byo bamaze gukora kuva mu myaka 10 ishize, yavuze ko bubatse ibirometero bisaga 10,000 by'inzira za gari ya moshi, hafi ibirometero 100,000 by'imihanda ndetse n'ibiraro hafi 1,000 n'ibindi. Yagize ati: "Kuva mu myaka 11 ishize, ibigo by'Ubushinwa byagize uruhare mu kubaka no mu gusana ibirometero birenga 10,000 by'inzira za gari ya moshi, hafi ibirometero 100,000 by'imihanda migari, ibiraro hafi 1,000, ibyambu hafi 100, ibirometero 66,000 by'imiyoboro y'amashanyarazi, n'ibirometero 150,000 by'imiyoboro y'ingenzi y'itumanaho mu bihugu binyuranye bya Afurika." Abasesenguzi bavuga ko yatari umwanya mwiza uyu mugabane ukwiye kubamo. Ovigwe Egeyugu ni umusesenguzi mu bya politiki mu kigo ngishwa nama cyitwa Development Remedied. aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati ibihugu bya Afrika nta bushobozi bifite bwo guhiganwa n'Ubushinwa. Abantu bamwe bibwira ko wakwifashisha Amerika mu ihiganwa n'Ubushinwa. Oya, ntibyakunda. Ayo ni amahirwe afitwe n'ibihugu bike cyane kwifashisha igihangange kimwe mu ihiganwa n'ikindi. Mu gihe uru rugendo ku nkombe nziza za Afrika ari urwa mbere kuri Biden, ni narwo mu buryo bumwe rwa nyuma. Birasa nkaho ari rwo ruzinduko rwe rwa nyuma mu mahanga asezera isi nka perezida wa Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Inshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ibe byiza nchuti bakunzi mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngero rugiye kubageza ikiganiro cy'uyu munsi, ndi Karemera Patrick Mbayikazi. Ni kenshi twumva ngo urukiko rwasanze uregwa ari umwere ku cyaha aregwa. Hari kandi n'igihe twumva umuntu wakatiwe n'urukiko igifungo nibura hejuru y'umwaka, hanyuma mu gihe runaka yarangiza igifungo yari yarakatiwe, cyangwa se mu gihe agifunze akiri kuryozwa ibyo aregwa, urukiko rukaza kwanzura ko uregwa ari umwere nta cyaha yakoze. Nyuma yo gufungwa igihe kirekire nibura hejuru y'umwaka, uregwa akagirwa umwere. Amategeko agaragaza ko uwafunzwe akagirwa umwere afite uburenganzira bwo kuba yaregera indishyi. Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye, ushobora kwibaza uti ese ubundi umuntu wafunzwe igihe kirekire nyuma akaza kugirwa umwere ashobora kuregera indishyi? Cyangwa se ukibaza uti ese ubundi ni izihe nzira zikoreshwa mu kuregera indishyi? U Rwanda rero nk'igihugu gikurikiza amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu, iyo hari ukekwaho icyaha ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha, hanyuma agakurikiranwa ari mu buko y'ubugenzacyaha. Iyo kandi urega afite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ukekwaho icyaha, akwiye kuryozwa ibyo yakoze, kabone n'ubwo uregwa yaba ari umwere gute. Icyo gihe urwego rw'ubucamanza icyo rukora ni ugukurikiza itegeko, ufite ibimenyetso agatsinda, naho uregwa yahamwe n'icyaha agahanwa hashingiye ku cyo itegeko riteganya. Gusa nubwo bimeze gutya, iyo ukekwaho icyaha afunzwe igihe kirekire nibura hejuru y'umwaka, uregwa akagirwa umwere. Amategeko agaragaza ko wakurikiranywe icyaha hanyuma akagirwa umwere afite uburenganzira bwo kuregera indishyi. Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye, ni munyemere nakire mugenzi wanjye Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho, twumve icyo amategeko agaragaza ku kuregera indishyi ku muntu wafunzwe nyuma akaza kugirwa umwere n'urukiko. Turaza no gusoza ikiganiro tumaze kumenya ndetse no gusobanukirwa inzira umuntu yanyuramo kugira ngo abe yaregera indishyi z'akababaro.
Bamwe mu baturage basanga impamvu abafunzwe igihe kiri hejuru y'umwaka nta uregera indishyi igihe yagizwe umwere ari ukudasobanukirwa ko babifitiye uburenganzira, abandi ngo sibo babona basohotse imiryango y'igororero nubwo basanga indishyi ikwiye.
Ni ukuvuga ngo umuntu bakatiye imyaka itatu nyuma akagirwa umwere yakagombye guhabwa indishyi z'akababaro, kuko iyo ari muri gereza mu myaka itatu hari ibintu yakagombye kuba ari gukora,
hakagombye gutangwa indishyi z'akababaro kuko aba yatakaje byinshi. Mu byifuzo hakagombye gutanga izo indishyi z'akababaro kugira ngo zigende zisove ahandi bavuye batari bari kandi n'ubundi bari barenganye.
Iyo uramutse ufunguye nyimba numva baguhe indishyi z'akababaro kubera ko igihe cyawe niwe watakaje akaba yarakozemo ibintu byinshi kandi nawe hari uburyo uyifunze ntago ubobotse. Icyo gihe mba numva ntabwo baguye indishyi z'akababaro, bagikekakeka ndumva icyo gihe yakabaye wenda afungishijwe ijisho, ariko n'akazi ke akarimo nta kintu kiri gupfa mu rugo.
Uko mbyumva umuntu bamureze agafungwa nyuma akagirwa umwere, byanze bikunze bamuhindishye z'akababaro kuko aba yaratakaje igihe cye cyose, nta cyaha yakoze, nta nikosa yakoze, atangwa n'umuntu waba waragize waramureze agatuma afungwa. Baba bakurikije iyo yinjiza ku munsi cyangwa se ibyo yakoraga ibyapfuye n'iki byose n'iyamaze.
Ni se mpamvu mushingiraho mwumva ko akwindishyi kuko yagizwe umwere nyuma y'igihe kinini afunzwe.
Benshi barabyihorera akanga kwirirwa kururana nyine mu bintu by'imanza akabyihorera, ariko kubwa amategeko biremewe ko agomba kumurekura indishyi z'akababaro. Ibyo niko mbyumva.
Mubona biterwa n'iki kuba abantu batitabira kuregera indishyi mu gihe bagizwe abere nyamara barafunzwe igihe kirekire?
Neza hari ikindi yabaza kandi agize amahirwe ataje?
Sinzi, ntabwo ibyo ntabwo mbyumva.
Usibye uwamureze wenda aramutse agize ashobora kuhegera indishyi z'akababaro. Njyewe uko mbyumva umuntu yaragufungishije akurenganije bakamukugira umwere, ushobora gutanga ikirego birashoboka ko nyine izi ndishyi z'akababaro y'iminsi wafunzwe wenda wari ufite akazi kawe karahagaze. Icyo gihe rero kubera ko uba urenganye akarengane kawe ugomba kukaregera ukabona indishyi z'akababaro.
Ziba zikwiye nyine igihe cyawe uba waratakaje se kandi nyuma ukaza kuba umwere. Ni ukuvuga ngo kuko n'ubundi baba bagufunze nyuma hanyuma ukazaza kuba umwere, niba ari umukozi wa leta cyangwa kandi kazi kabashaga kuba kakinjiriza urugo rwawe, leta yagakwiye kugira icyo ikora kabireba akagira icyo bakumarira. Ari nk'umuturage wagufungishije ari nka ukaza kurengana uwo niwo wazakurika, ariko ari leta yo igomba nayo kubikuriha, siko bimeze? Hari igihe ubona bitari ngombwa ukanga kubikurikirana kuko uba watashye.
Maitre Ibambe Jean Paul ni umunyamategeko ubarizwa mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda, akanakora mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko RAFU. Avuga ko gufungwa igihe kinini ukagirwa umwere bibaho kandi ko biterwa n'impamvu zitandukanye. Aha arasobanura inzira uwagizwe umwere akwiye gucamo mu gihe asaba indishyi. Maitre, ubundi wafunzwe igihe kiri hejuru y'umwaka kuzamura yemerewe kuregera indishyi?
Ubusanzwe mbere na mbere ihame rihari mu mategeko dufite mu Rwanda ni uko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze, ariko iri hame rikagira irengayobora rituma haboneka impamvu zishobora gutuma umuntu kabone nubwo atarahamwa n'icyaha agikurikiranwa kiri ukekwa ashobora no gukurikiranwa afunze. Mu izo mpamvu rero harimo wenda kuba nk'umuntu akurikiranyweho icyaha gihanishwe igifungo ubusanzwe gihiri hejuru y'imyaka ibiri, kuba wenda bibona ko kumufunga ari bwo buryo bushobora kuba bwatuma igihe cyose ubutabera bumukenereye bumubona. Wenda kubona hari nk'abantu badafite imyirondoro izwi, kuba wenda se babona ashobora kuba bitewe n'icyaha cyakozwe n'iki ari bwo buryo bwo gutuma hari adakomeza kugikora cyangwa se ngo abe yasibanganya ibi bimenyetso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Keka wenda ubashije kugaragaza muri kwa kubumwere, ubashije no kugaragaza ko wa muntu watumye ufungwa, watumye bagukekwaho icyaha bakagukurikirana, uwo muntu aramutse kuko ubona ko yarabikoze aguhimbira, ukaba ufite ibimenyetso by'uko yaguhimbiye agira ngo akorekakorega ibyaha by'ibinyoma agamije kugufungisha, wowe ushobora kumukurikirana ukamurega, wazabigaragaza yazatsindwa, noneho ukaba waregera indishyi uwo muntu. Ariko mu bundi buryo busanzwe bwo kugukekaho icyaha, ubugenzacyaha bukagufunga, ubushinjacyaha bukagusabira gufungwa by'agateganyo ukamara imyaka ibiri, ariko nyuma yayo ukazaba umwere, ntabwo warega RIB, ntiwarega ubushinjacyaha, ntabwo byakunda, ntabwo amategeko dufite bishoboka.
Mubona se kitaba ari icyuho mu mategeko?
Mbo ntabwo navuga ngo harimo gapu, kubera ko ureba impamvu ki ikintu cyitwa icyaha n'impamvu cyabaho ikurikirana cyaha ni ukugira ngo muri sosiyete habeho ituze. Uramutse rero ugiye kuvuga ngo noneho ngushyireho ku buryo umuntu azajya aba umwere umuribu cyangwa se ribu cyangwa se ubushinjacyaha buzajye bukurikiranwa, watuma hari abantu bazajya batinya gukurikirana ibyaha kabone naho byakozwe, wenda ariko kwa ko hari ubwoba ko nta bimenyetso, kuko burya kugira ngo umuntu atsinde ahanini si uko ikintu kiba kitabaye, ahubwo akenshi nuko wenda haba hari ibimenyetso byagaragaye bigaragaza cyangwa se bishinja wa muntu mu buryo budashidikanywaho cyacyaha cyangwa se wa muntu akaba byiyemerera ahubwo igikwiye gukorwa gukora bishoboka byose kugira ngo hashyirwe imbaraga zatuma igihe hakeswe ko hakozwe icyaha umuntu wese ukekwaho icyaha aho bishoboka akurikiranwe adafunze.
Nize inama mutanga ku bantu bafungwa igihe bakagirwa bere ariko ntibibuke kuregera indishyi.
Niba amategeko akwemerera uburenganzira ugomba kubuharanira. Nuko iyo uburenganzira nyine utabuharaniye nta muntu uzaza ngo abuguhereze
ingingo ya 10 mu itegeko nimero 027 akarongo kaberamye 2019 ryo kwa 19 akarongo kaberamye 09 akarongo kaberamye 2019 gerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha igaragaza ko ikirego cy'indishyi gishobora gutangwa n'uwangirijwe n'icyaha wese ashobora kuba ari umuntu ku giti cye cyangwa ikigo gifite ubuzima gatozi cyaba icya leta cyangwa icy'abikorera cyangwa undi muntu ubyemererwa n'amategeko. Icyakora imiryango iharanira kurengera abakorewe icyaha yemewe n'amategeko cyangwa inzego za leta zihabwa ububasha n'itegeko zishobora kurega mu mwanya we zimuburanira indishyi. Ingingo ya 11 isobanura ko indishyi zishobora kuregwa uwakoze icyaha, uwo bafatanyije gukora icyaha, icyitso cye kimwe n'utegetswe kuriha indishyi. Indishyi zishobora kandi gusabwa abazungura uwakoze icyaha. Ikirego cy'indishyi zikomoka ku cyaha gisaza nyuma y'imyaka 5 uhereye igihe icyaha cyakorewe. Njye ndishe mwihonore, iki ni ikiganiro ejo.
Ngai nguko rero bati zimwe mu mpamvu zituma abafunzwe nyuma bakagirwa bere bataregera indishyi z'akababaro ari ukudasobanukirwa ko babifitiye uburenganzira ndetse n'inzira banyuramo kugira ngo baregere indishyi. Abandi bati si bo babona basohotse imiryango y'igororero nubwo babona indishyi zikwa zikwiye. Dushimiye cyane bamwe mu baturage batugaragarije ko babyumva ku ngingo yo kuregera indishyi nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko. Nitwabura kandi no gushimira umunyamategeko Maître Ibambe Jean-Paul ubarizwa mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda wadusobanuriye inzira umuntu anyuramo ngo aregere indishyi z'akababaro ndetse n'icyo amategeko abivugaho. Tuti rero bakunze ibikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire, ese mubona ari iki gituma bafunzwe igihe kirekire nyuma bakaza kugirwa abere n'urukiko badakunze kuregera indishyi z'akababaro? Nimutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 4758 1411 cyangwa se kuri 0728 02 8232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose n'ukwandika Ejo Youth eko mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyabo turaza kucyakira. Bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko bakunda ikinamico utambagira utekanye, twabanye kuva ku gace kayo ka mbere, ubu tukaba tugeze ku musozo, tugeze ku gace kayo ka 35 ari no ku kanyuma k'ikinamico aho bakunze kugita ngo ni finale. Ese muratekereza karaba kameze gute? Ndabizi uwa matsiko ni menshi, reka mbareke mugakurikire ngende buze kugaruka mu kanya.
Duherukana nkuru nziza na mukapa komi ntonganyari zose. Nkuru nziza yananiwe kwakira ku mwana w'umuhungu batwite afite ubumuga bw'ingingo. Nirere nawe agirwa inama na Bisangwa yo kubohoka akavuga, akabwira Dorukasi inshuti ye ibibazo yatewe na Rufredi kugira ngo abashe kwiyakira. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Wagira ngo umubwambere ubonye imodoka
urante
ari ubwambere nyibonye ku marembo y'iwacu se ndabarekera aho kureba icyo rero n'ubundi uyirimo je hano
muraho
muraho neza yewe we uraho mama
yego
iyo ndakwibutse shengerutse kuza kutwigisha muri koperative yacu uraho urakomeye ubu se shengi bwe n'iki ko ntuye hano ku buryo uza kunsura utabanje kuyoboza
Subiza mama icyo kibazo bisa.
Nari mbazi mama. Dorukasi yarahanyeretse.
Dorukasi se muraziranye mwana wa?
Mama.
Umusore yitwa Bisangwa. Bisangwa shenge. Ni wa wundi wankozaho yokabyara. Burya bwose ni wowe.
Nagukozeho ntese mukecu.
Icyo gihe hari
ibintu. Mama. Uretse kuvuga ibintu byinshi amanza tubwira ikimugenza.
Visa. Karibu rero. Ibya mama ntubitindeho cyane. Niba ngombwa nzabikubwiraho.
Ndakwizeye. Troka. Ari impuzaniye kontra rero. Nanze kujya muri stress zo gushaka itike. Ntavuga niba nje nawe kuki ntabikuzanira ukabisinya. Kabona kubisubiza mu kazi mvuye iyo ngiye.
Hari icyo se? Imama itansinya nta nagukereza ndo mufite gahunda nyinshi.
Yakira.
Mama. Ndiri sanga amaya kazi ntacyo nsabye rero. Akana kamana umutima mwiza tavuze ngo ndumunyagatako kandi bari umunyamuhire.
Yewe. Ariko njewe nakwibukaga mama.
Eh wanyibukaga.
Eh kera twiga muri secondaire najyaga nza kugusuza iyo wazaga gusura Dorcas.
Yego kibondo. Yo ni wowe koko. Warakuze wabaye umugabo. Amaso y'abakecuru se shenge. Ugira ngo napfa kubyibuka.
Akira bisa. Jose ndamije kusinya.
Mama. Lucas se wamuntiza gato yako ari byo nashakaga ko mfasha.
Bijyanye n'iki se? Umukobwa umwe rukumbi se ubu azamara igihe kingana iki?
Hari umukobwa wahohotewe n'umukoresha we. Akajya mukoresha ibirenze akazi yasabye.
Nuko
birangira mwononeye ubuzima.
Ayiwe.
Ndi kumushakira ubutabera rero. Kandi namenye ko na Dorcas yamuciye mu myanya y'intege.
Nuko.
Troka. Nta kindi nifuza uretse gushyira amanga n'ubwo ukazaza gutanga ubuhamya. Humura abatanga buhamya bagirirwa ibanga rikomeye. Ndi kumushakira ubutabera.
Uwo mubura gasani yarandakaje. Umva ahubwo mugende nonaha. Ambara Doruka. Ihute, ihute rwose. Mwana wa wongera umungarure dere no umukuye aha.
Oya humura. Doruka, tugende ibindi byinshi ndabikubwirira mu modoka.
Yo mbahaye umugisha wa kibyeyi.
Yego murakoze.
Umugera ya mahoro.
Yemwe, nimwihangane tugiye gusoza ye. Hari warumbajije ngo ihohoterwa niki? Mbasubize cyangwa ari witeguye kubasubiza?
Niteguye kubasubiza Kristi.
Oh, nuko nuko mata. Ngaho tubwire.
Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero. Ni ibikorwa bibi byose bishobora gukorerwa umuntu hashingiye ku kuba ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Icyo gikorwa gishobora kwerekeza ku gukoreshwa imibonano mpuzabitsina utabishaka cyangwa ku ngufu, gishobora kwerekeza ku kubwirwa amagambo akomeretsa umuhora ko ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo, gishobora kandi no kwerekeza ku kwima umuntu uburenganzira ku mitungo witwaje ko ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Ndumva ari ibyo nibuka.
Nuko nuko mata. Ubu rero igikurikiye ni inkuru nziza mbafitiye. Nk'uko ubushize mwabibonye twabonye umuterankunga. Ngira ngo abari bahari mwabonye ko twaganiriye n'umuyobozi wa ENG ishinzwe imibereho myiza no kugarura amahoro muri Gatako na Muhire. Uburyo yavuye ahadusinyanye amasezerano y'imikoranire ku buryo vuba cyane dutangira kubaka inyubako tuzakoreramo tukava munsi y'igiti. Ikindi nifuzaga tuzaganiraho ubutaha rero ni uburyo twatangira gutekereza uko koperative yacu yakwaguka tukakira n'abanyamuryango b'abanyamuhire.
Ahubwo iyo nyubako wazayubaka hariya ku mupaka aho twese bizajya bitworohera kuhagera.
Ahubwo muzanakira n'abafite ubumuga butandukanye, ntimuzagumane njyenyine ufite ubumuga bwo kutabona. Ubusa ntidukeneye kumenya kuganira n'ufite ubumuga bwo kutavuga, kandi burya nubwo ntabona nabasha kuvugana n'ufite ubumuga bwo kutavuga camarenga.
Wamubona uteze nyine kandi camarenga nawe utabona.
Birashoboka da. Yashatse kumvugisha aranyegera akankora akampereza ibiganza bye akavuga ururimi rwe rw'amarenga, nanjye mfashe intoki ze ku buryo mpita numva icyo yashatse kuvuga.
Yemwe, kubwiza mpamvu bafite ubumuga nzabishakira mbazane muri koperative kuko dukwiye kumenya byinshi. Ahubwo hazaba higanje b'abanyamuhire kugira ngo tujye tuganira indimi zitandukanye mu marenga.
Mama Doruka! Mama Doruka si!
Muyo!
Papa Doruka si! Mama
Doruka si! Ayo tapu! Ibyo kandi si bikwere mo kajimana. Usa sa abantu yarabereye mama deni bamwirengeje bakabigereka kumanuka koko.
Oya, nikurabaye iki mama mwisanire? Bari kuvuga ko n'umugore bari bari kumwenyeye isanga igihumure. Niwe babanje gushwana ahita yinaga mu gikamyo.
Niwe mwe nyagasani we. mwiza aha bamujanye ari he
ariko mama yanje we mbaye umugore gito kuba numugabo wanje itaba imana nkabimenya bugeye ko
ihangana namare ihanganye pe ntabwa amakosa ara yawe sibyo uko umugabo wawe yarera gutaye ntago byakora guhitumene cyamubaye aho kwaguruka ngo yerekeze kwa muganga turebe ko kubivuga niba ari byo koko niba atari bivuga zaha
karande
ndahuzanye namakata
ndatoroka simumubwire ngeze mu rugo saga pa brand kiye mama wangu wagiye gufasha nire nire ruwa rero simuzi
ariko kutambwira shabisa abantu bahagaze wange mbona batavuga barashaka iki
urukujijisha papa
eh
ntabwo aba basore bashobora guhagarara ku rugo rw'umuntu batabanje kumwibwira byongeye kandi nange nabanje kubasaba uruhusa bituma baba baretse kugutwara ahubwo bakubwiye ko bagutwarira iki kuko byanze bikunze bakwibwiye banakubwira niki bagenze
nke nibyo byose babikoze ari kugitangaje n'ukuntu batangiye kunshinja ngo ruswa ishingiye kugitsina ngo sinzi ngo nambutsaga ibicuruzwa mu buryo bwa fraude ngo
iby'uko wacuruzaga ibiyobyabwenge navumbuye ibyo nanze kubivuga ariko ubwo bamenye gukora fraude bakanafata bimwe mu bicuruzwa wambukije mu bwato nari nizeye ko bazamenya ikirimo
ariko se waratinyutse urangambanira wamugabo ndiso pu bakobwa bako
utankubita papa
mana we
nari narabiguteguje ko ngiye gushaka amakuru kuvuga ku kampani yawe icyambabaje kurushaho n'abana b'abakobwa b'abandi wangije ukabicira ubuzima abo wanduje virusi itera sida abo wateye inda ubwo ntihabuze n'abo wazikujemo bigakunda cyangwa bakahagwa papa nubwo ubyita akagambane iyo ntaguhanisha itegeko ntiwari kuzongera kunyita umwana wawe ukundi
nakabuzanira yaranyituye tu ariko yari yarabinteguje ndamuseka ngo ubwo bushobozi ntiyabubona
uretse na nirere papa umukobwa wakundegeye bwa mbere si nirere
ntabwo nindese
ni umukobwa wagucitse akundegera atazi ko ndi umuhungu wawe akundegera nk'umukunzi we twakundanye muri segonderi akundegera yaratakaje icyizere abakoresha be bose yarahisemo guhinga aho gusubira gushaka akazi umukunzi wanjye atangira gutekereza guhinga kandi yararangije kwiga kaminuza
aragahinga bitera
ubu se koko ku ngufu nkagira nte tugashingiranwa urumva nari kuzakira igikomere cy'uko nandujwe virusi itera sida na data papa genda bagufunge nzagusura uzambabarira imyaka bazagukatira uzayifate witekerezaho wikosore
ntibyahekeshe koko ariko ntakundi basi bisa uzigo musorere kampani yanjye nubwo itazaba igikora icyo gikobwa cy'ikinyagataka ushaka kuzana mu mitungo yawe kizagukora
papa mama yari umunyamuhire nkawe ariko yaradutaye byanze bikunze yahunze amakosa yawe ma igendere sinari nzi ko ufite byinshi uhunga kubaho ni ukubana papa ikindi kandi humura kampani yawe ntizahagarara na rimwe nzakwereka ko utibyariye ikishi ngiye kubisubizamo nirere aba ari we uyihagararira kuko ayiziho byinshi akomeza akazi dore ko yari yaratakaje icyizere cyo kubaho papa ntabwo nkugambane nabikoze nshakira ubutabera abagore n'abakobwa wahohote ndetse n'abanyagatako washakaga kwicisha ku bwinshi ubahora
ubu baragapfa bashira
afandi ubu noneho mwamujyana
amaye nka data Alfred baramutandukanye da ibi byaha byose ashinjwa se koko nibimuhama bizagenda bite nkuru nziza se koko yahitanywe n'impanuka cyangwa ni igihuha bakunze ibikinamico tambagira utekanye naha tuyisoreje mwarakoze kuyitega amatwi muri benshi
Reka nizere ko ikinamico tambagira utekanye yabaryohe kandi na nizere ko burya mwakwemenye inyigisho zabafashije mu buzima bwanyu bwa buri munsi ndetse kandi munarushaho kubaka amahoro aho mutuye bakunze ibikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku nzira zikoreshwa mu kuregera indishyi z'akababaro kuwafunzwe arenganyijwe hanyuma nyuma akaza kuba yagirwa umwere aho twumvise bamwe mu baturage badusangije byinshi ku mpamvu babona uwagizwe umwere atajya aregera indishyi kandi biba bikwiye abandi batubwiye ko bamwe baba batazi inzira zikoreshwa mu kuregera indishyi abandi batubwiye ko icya mbere ari uko babona barekuwe ibindi bikaza nyuma twumvise kandi umunyamategeko Maître Ibambe Jean Paul ubarizwa mu rugaga rw'abavuka mu Rwanda wadusobanuriye inzira umuntu yacamo aregera indishyi z'akababaro ndetse n'icyo amategeko ayivugaho. Tutire wakunzi b'ikiganiro ejo mwarimu dukurikiye na hadusoreje ikiganiro ejo cyanone munyemerere nshimire buri wese wagize urare kugira ngo iki kiganiro gitambuke ikiganiro ejo cyo ntakagaruka mwari kumwe nange Karime Patrick na uta
shuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nange Edir.